magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeeldeerka ee Koonfur Galbeed yen la ka qowday shir lagu ka hadlay reedan fiiriyow iyo qiimeyn la ka soo biyo doona xeerka waltarka mashaariicda hay'adda FAO ee ku hirgeliyaysa deegaanada Koonfur Galbeed. Shirka waliba ku qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed madaxweynaha dareerta dowladda federaalka wili baahna kumade shaqaalaha wasaaradaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Muhammad Noor Abdi oo furi shirkana ku hadli ahmiyadda shirka
wasaaradda qorsheynta siisim wadoogtii mandate sameeyay bawal walba oo socdo iney kormeerta qiimeynta iyo wala customer maraayeen bilaaw dhamaad iney ku warqabto mandate jeew wasaaradda qorsheynta wasaaradda qorsheynta inta badan hadda isbuucyadii hadda dhaafnaysay wadoogtii agaasim waaxidada qaybo oo qorsheynta ama meel la raay qaybo kormeerka ama ya hadda intanka dambayti treenada kuwada dhamaad isbuuc hataa amoodani marka isiin inii mar lamaad qayb ku hataan eedan ka faraxsana tan kala mayba geeka sa oo hadda agaasimaha guud sheegay focus ka lag saaro haye wasaaradaha oo wax soo saarka oo la shaqeeyo hay'adan la rofaw ya meel la raayis inta badan hadda geeka intan il roga inta badan iyada focus ka saaran may marka focuska ka saaran wasaaradii federaalka ya socota waxdii oo kormeerka iyo qiimeynta dadka oo dareere khubareeyo ku dareereeyo in la socdaan may waa taawiye president seenay badan in la xajeedi doono may la raay wax walbadan dhashal faa'iido doono shaqooyinka si aan socdaan iyo salanka targale iyo si iyin shaqada ogtaada may qurux badan taa mar walba hadii oo la qabada sidii saxda ahay madeen dheeda iyo qofkooda shaqada hayana ka qurux badanta qofka kaleena mayba waa inuu shaqeey dareeme mar walbana wasaaradda qorsheynta ma inteeginta shaqo wanaag shaqooyinka socdaan wasaaradda wal aqabad ka atama la shaqo kasto socota ama wasaarad kasto shaqo wada may la raay aqabad ma ka ah laakiin shaqada ba ma atama mar has dhaxgalaas sida ku qurux badan aad fadhiya marka may la raayso inta badan wasaaradda xoog saaras eedeeda si ku mahadnaga waqtiin oo qaaliga ee dhorka beer uu nasil rooga doon hob Ilaahay er in la shal faa'iideysada marka dadka oo martida oo in ku socdaan dawladda federaalkana may taawiyay hob oo la la jaan qaada in may la raay in budkiin walbadan ku baha doon yaan may la raayso la shal faa'iideysada kaliya ma in iyo lay dhigansana waxyaabo badan oo may la raayso nanoogu haw masa talooyin badan oo yoona kuma qoonoona may la raayso nijaraan jiraan ka darsan dawladda federaalka inta badan maybu waa iraana walaa may la raayso markasta oo sharax mar aanu seeno may iraane walaaysan xamar leh koobasan ma dawladda xubnaha ku dawladda may la raayso leading atina goboladana kooye si wasaarado oo leh minister iskiin la inaysan ogaataan shaqooyinka wadaan ogaataan isiin wala isan haytaan naftirshe la ogaado inta badan maybu waa in waa la scoreson eeda muhiim ah may faday hadii Ilaahay er walbadan kulay tiimka ku socda hay'adda FAO oo la shaqeeyo wasaarado la shaqeeyo inta badan may la raayis su'aalo badan inta isiin ka dhigi doonaa ka ale tan kala wasaaradda qorsheynta tiimka socda macallimiinta in dhoola ay lagu fiirine wali oo SR fadhi oo la warsado fadhi hadii aan walan warsan ada iyo warsay wali wasaaradda warsado fadhi qof kasta inta fadhi wasaaradda matale marka la jaan qaadna hadii la hareed iyada ma sanad salaam aleekum raxmatullahi barakaat shirkaana nasir rasmiin kufurnya
shirkan yalla ka qiimeey doona duus dareere heerka waltarka mashaariicda hay'adda FAO ee ku hirgeliyaysa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya